Mwishe, mwe mwe museka, muzimbe aka, tusevu saka, kirabika mumerika, she, singa chali chisoboka, nandika kutese Amerika, bambi chikwano tubereyo, with your choice yo, baby onyiro kufa, abalalo basinga, baby sikugambye kufa, onyira onyira. Baby, onyiro kufa. Abalalo basinga. Baby, sikugambye kufa. Onyira, onyira. I'm economic. Mani mathematic. This is not a love panic. Asikwadike with the money. Seta gakirineke. I have my doctor Vicky. Doctor Vicky. She. Obisobora, obisobora. Ntandi senga nchali mwana moto. Leka neite kato. Kamu kamu kwe muganda. Mugende mubuze katonda. Aba wakizi vange chechivuramu. Kanyaka simbi mbateke mukanoka mukwano. Nkabate semo. She. Leka kabanyo mire. Baby. Singa chali chisoboka. Nandika kutese Amerika. Bambi mukwano tubereyo. With your choice yo. She. Baby onyiro kufa. Abalalo basinga, baby sikugambye kufa. Onyira, onyira, baby onyiro kufa. Abalalo basinga, baby sikugambye kufa. Onyira, onyira, baby onyiro kufa. Abalalo basinga, baby sikugambye kufa. Onyira, onyira, she, onyiro kufa. Abalalo basinga, baby sikugambye kufa. Onyira, onyira. Onyira bambi baby, sikulimba. Shua wini ate sirimu katemba. Your love nsiwa siwange chizimba. Nza kwa galafo kwa boba kulimba. Ngori nange togenda kusemba. I love you from January to December. Kunyumiro bula munga tulimu ya fenyumba. Baby trust in you to gaba kanamba. What a guan, don't share number. Mpa attention vya kugamba togana. So suppress yake yakanga kasana. Bondeka o baby obonta demogeyena. Wetuba tusaba njagala tubereba wina. Mpala vendela njiteko kumu container. Ompa derafu ewo manga banana. Okusi mosana ya okalabo katena. Baby onyiro kufa. Abalalo basinga. Baby sikugambye kufa. Onyira, onyira. Baby onyiro kufa. Abalalo basinga. Baby sikugambye kufa. Onyira, onyira. Baby onyiro kufa. Abalalo basinga. Baby sikugambye kufa. Onyira, onyira. She. Onyiro kufa. Abalalo basinga. Baby sikugambye kufa. Onyira, onyira.